Bwana Yesu.
Ni Bwana Yesu,
ni Bwana Yesu,
aliye ni kombo.
Roshata. Jesus will sing, just because you have set us free. We are going to sing just because you have delivered us, Lord.